Lyon deja
no ha hay yago ganno wada ko jol sappo e jeddi himbe jaraabe ko ummoyto alhaji be ujunaji jetati e keme jenai e sappo e joy jaraabe der company mo Max R no wada do alhaji be ujunaji didi e chapande na he jeddi garbe do jaki ko en mu'en de lamdo jabbi jaki taki tiddo o mo sappo e jetati no watte hande amma lata ta ko taki tiddo gan ko ho no hehen hawrugo himbe be jahai keriwe ben lato kando hano volgoto jonkay ko han torde nonni na deni wobbe gonno hidi yaha hijjo no wawi nata der ben do yago laso enayi lewru ut nyalane hokkane gan uddol to lanaji piroji madina darna kanani laso e jetati lewru uttumo gonden dermu deni lamdo jabbido ngabbol arfa on no watte alkamisa waranje e go'o lewru utdu julde den do watta kena go e lewru september nyande mawne deni lamdo jabbi der lady saudiya nyalande don julati to dem munni lady nigeria he niger he saudiya nyalane warden kambe julta dai hikka mi anda seni be julan nyalane warden nanoy mi anda ko be joddini do fi sigilaji garki kindu jonni sigilaji din di kantai de ko andata himbe arambe be amma fi himbe garbe do jaki ko e mu'en garki mabbe no fuddan joyi yago jetati lewru september alhaji be gadda be do no doman fa sigilaji din joddini nyalane fami amma ko ni jahikin satarma fu won hebaka de lamdo jabbi garki kindo satarma fu won hebataki
ce sont les garanties que nous avons pour le moment.